EMB Records.
Ni bahati tena lala kitandani funike kwenye shuka nishike mahabani nizike mama basi mtoto mkumbate kwenye chombo nizambe maji wine kunyunyuzie au navyo nishika Ongeza hapa Untamu baby Unavyo nishika hapa Rudia hapa Ongeza hapa Untamu baby Unafanya roho inagonga
Inagonga
Sijiwezi unaniona
Inagonga
Unafanya roho inagonga
Panda kushuka
Uwe ni kama tanishika Nika kama tika Baby unavokatika
Penzi lako limeni pasifa
Uwe ni kama tanishika Nika kama tika Baby unavokatika
Penzi lako limeni pasifa
Baby, unafanya roho